60 to 60.
Lies on a beat.
Young MC. We always tell them to listen, but they don't listen.
One year kiss.
Never try to pretend, cause them a heart so weak, yeah. But this one for you, girl. This one for you, girl. This one for you, girl.
My job on music.
One time, one day, nilipona unapita kwenye street za TI. Aso me tell you me no runway. Nitawachoma na miziki waulize, mimi ni nani. Mala me do it my way. Yani mola kisha panga watasema ni mashetani. Majabu era na mission X. Tunawasha ngoma zito na las, we don't stop. System ni pango tu, tushikamane nyoye zetu ziwe tu. I swear I'm in love with you, my dangerous mistreat, me sinna too.
Kizungu zungu,
unanipa, unaleta.
Kizungu zungu,
peaceful of mankind, mwisho wako taniwa.
Kizungu zungu,
unaleta, unanipa.
Kizungu zungu,
peaceful of mankind, mwisho wako taniwa. Kuburira bobatide. Bruwe tutambula zena we baby tuchikuba. Sitaki tena unizungushe. Tuchikorebo kwa kumomo kwano tuchikuba. Kusavire mikisa njuka. Tika gari mbura muwakwe baby sota. Kuburi nebi singa vyuka. Yonte tatambula mwone ya lagirwe. Songe ya karibu in a slow motion. Unanibamba maze vile unajiseti. You've got me hooked in your temptation. Vilu na smoke, machicha na masigareti. Utamove ya lupotion. Me love the way you move, you sell ya le magine feki. Mini bomb, yori detonator. Yori detonator. System ni bango tu. Tushikama nenyo yeze tu, ziwe tu. I swear I'm in love with you. My dangerous mistreat, me sinna tu.
Kizungu zungu,
unanipa. Unaleta.
Kizungu zungu.
Mwisho wako taniwa.
Kizungu zungu,
unaleta, unanipa.
Kizungu zungu,
peaceful of mankind, mwisho wako taniwa.
6 in the morning, every girl a calling. Every boy a day could a like that bus. I saw me semi warning, club till the morning. Check for me tune when me drop that.
See ya dancing yogodo. Waonye seki wuno mamali kupa. Ibanduche juka msokoto. Fashion yako hatari makofi tunakupa. You are the best I know. You are the best I know. You are the best I know. Nikitembea nawe kifua inapanuka.
Kizungu zungu,
unanipa. Unaleta.
Kizungu zungu,
peaceful of mankind, mwisho wako taniwa.
Kizungu zungu,
unaleta. Unanipa.
Kizungu zungu,
peaceful of mankind, mwisho wako taniwa. Don't stop. You fish you a mankind in your body. You bad a girl. You bad a girl. Your mother. My job is Tyler. See now.